I wanna see you burn up, burn up, jojo chai. I wanna see you burn up. Napenda vile baby ukijibana, moyo wangu umeubana. Please legeza kidogo sipana,
baby legeza
sipana.
Mie sipendi
sipana, yeah.
Nakupenda ila sipana,
yeah. Napenda navyo tania. Na vile baby ukini acha umi, Tell me, baby,
legeza sipana, mie sipendi sipana, nakupenda ila sipana, yeah.
My baby legeza sipana, mie sipendi sipana, nakupenda ila sipana, no.
Napenda navyo tania.
Na vile baby ukini acha umi, tell me.
Tell me, baby,
legeza sipana, mie sipendi sipana, nakupenda ila sipana, yeah. My baby legeza sipana, mie sipendi sipana, nakupenda ila sipana, no.
I wanna see you.